sija kwa Imana nitaliza horaho isahiri hafi umama kagaruka kuja nitorero jerika vamisi mbese wali teguye kuza bonu mchisa mbese wali teguye kuba kuza arashe isahiri hafi
Kuza bonu mchiza, besi wali teguye.